ni Shujaz. Tukungangarei kuruka ni DJB wa Shujaz Radio Show Love and Hustle. Watu yangu, kuna kitu nataka tukua aje. Tusisahau corona bado iko na sisi. It's so so real. Mimi kitu tu ningeomba tuendelee na kuweka zile health measures tunapatiwa na gavana. Tuvae mask zetu vile inafaa, tuendelee na social distancing. Naona wasi washaanza kucheza ball kwa mitaa, wasi washaanza kugather wanakaa pamoja, wasi wana drink pamoja. Social distancing ni muhimu. Na please to wash our hands vizuri. Kuna stations mob nimeona zimewekwa kwa mitaa na organizations mingi na individuals na private people. Tuoshe mikono zetu poa na tuendelee na kusanitize. Numbers zina rise. Mumeona kwa TV, umesikia kwa radio, umecheki kwa magazeti. Social media, sisi watu wa social media, tunaona tu numbers zina rise every day. Kumbuka tulindane. Mimi na wewe, sisi wote pamoja, tumekishua tunaprotect watu wetu. Na kumbuka, hashtag ni Linda Farm.